Assalamu alaikum, watu wangu wa kwetu. Nyiko mavitu zenu, situ mekuja na zetu. Nomba kwanza settle, nikurudishe ghetto. Kukwetu mangoto, hadi meno zote metal.
Tension, miutembe na watu tano mental. Mention, ganji ndo inafanya gatu settle. Question, nini ngine kasido kwa mbosho. Inatulizanga rona, inatesa kaki bomb.
Taliban ni haram, squeeze ni tuanga madam. Mahadam, mahanjam, vutagam, lazadam. Watagwan ni salam, kwenye gram, mama gwan. Mama lao kwa game. Mskizwa na nitaka mamu.
Taliban kaharam, lakini kwangu halal. Mina kata janga mamu, kana nitajati papi. Daddy, mindo nafanyaga kana come. Once, twice, nisha soma game. This my time to play.
Disrespect in this case, me no mistress. Neza tell the difference, your influence me ni different. Neza call your preference, to shock off interest. Cash me kwenye internet, me attacking bila defense.
My mistress, my empress, 10-10 wendo preference. Nili kucheki Pinterest, your topless can interest. The prettiest, the tittiest, the best I've ever seen yet. Mependa zako assets, I'm ready jo ku test them.
Haka kato toka juzi, kano juzi wa mambuzi. Badwa kajakata nyuzi, ndo kana wa confused. Kali sipunguzi, fanye ni uchunguzi. Drop a bit, step aside, let me kill where I kill.
Nasikia wameanza matusi, watu nilio na mambuzi. Sasa ni maleta B, na malizia na usi. Usi ni advice, taka ni mekuja juzi. Tips ni kiokongoma, mindo vye mchuzi.